Matayo Angwen. Bang' mano, Roho notero Yesu nyaka e thim mondo Satan oteme. Notweyo chiemo kuom ndalo 40, odiochieng' gotieno, mi nodenyo. Eka Satan nobiro ire mowachone niya,
"Ka in wuod Nyasaye adier, to nyis kitegi mondo lokre kuon."
To Yesu nodwoke niya,
"Muma wacho ni, dhano ok nyal bedo mangima nikech chiemo kende, to obedo mangima gi weche duto mawuok e dho Nyasaye."
Bang'e Satan notero Yesu Jerusalem, dala maler, mi okete e osuch hekalu. Nowachone niya,
"Ka in wuod Nyasaye adier, to chikri piny, nikech muma wacho ni, Nyasaye noket malahika ne mondo oriti. Kini tayi gi lwetgi mondo kik ichwany tiendi e kidi."
Yesu nodwoke niya,
"To muma wacho bende ni, kik item Ruoth Nyasachi."
Eka Satan ne ochako kawe, motere e wi got marabora, monyise pinje duto manie piny, kowuorore kaka gidongo. Nowachone niya,
"Magi duto abiro mi, ka igoyo chongi piny milama."
To Yesu nodwoke ni,
"Dhi kucha, Satan. Muma wacho ni, ng'ato nyaka lam mana Ruoth Nyasache, kendo en kende ema nyaka otine."
Bang' mano, Satan noweyo Yesu, mi malaika nobiro motiyone. Kane Yesu owinjo ni Johana osetwe, nowuok modok Galili. To ne oa Nazareth, mi odhi odak Kapernaum, dala manie dho nam Galili, e piny Zebulun gi Naftali. Mano notimore mondo gima ne janabi Isaya okoro otimre. Isaya nosewuoyo kuom piny Zebulun gi piny Naftali man yo podho chieng' mar aora Jordan, e yo madhi nam Mediterania, tiende ni Galili piny ogendini. Nowacho niya,
"Oganda mane odak e mudho oseneno ler maduong'. Adier, ler osereny kuom joma ne obet e piny motimo tipo mar tho."
Chakre kindeno, Yesu nochako lando wach, kanyiso ji niya,
"Lokuru chunyu, nikech loch polo chiegni."
Kane oyudo Yesu wuotho e dho nam Galili, noneno wete ariyo ma jolupo, kachiko rech e nam gi tol. Ne gin Simon miluongo ni Petro, gi Andrea owadgi. Yesu nowacho nigi niya,
"Luwauru, mondo kar ywayo rech to atimu joywaji."
Gikanyono ne giweyo tondegi mi giluwe. Kane oa kanyo modhi nyime, ne oneno wete mamoko ariyo, ma Jakobo gi Johana, yawuot Zebedi. Ne gin e yie gi wuon-gi ka giloso tondegi. Yesu noluongogi, kendo gikanyono ne giweyo yie gi wuon-gi mi giluwo Yesu. Yesu nowuotho e piny Galili duto, kapuonjo ji e utgi mag lemo. Nolando wach maber mar loch Nyasaye, kendo nochango ji duto man-gi tuoche mopogore opogore. Humbe nolak e piny Syria duto, omiyo ji nokelo ne joma nigi tuoche mopogore opogore, gi joma rem ohingo, kaka joma nigi jochiende, gi jondulme kod joathany, mi nochango gi duto. Ji mang'eny noluwe. Ne gia Galili gi Decapolis gi Jerusalem gi Judea kod piny man loka Jordan.